Hey, Westside Music.
It's the brand new one. Yeah, record the four. Denny Z, alongside Roy G, SK, Wani Miguel, strong beat is a bill bill.
Westside is a pila, mamu pila konji valikani. Isike wabona, wana tuso. Akakuli valikani waga koni baleti valitusa. Isike wabona, wana tuso. Westside is a pila, mamu pila konji valikani. Isike wabona, wana tuso.
Wana tuso.
Akakuli valikani waga koni baleti valitusa.
Strong beat is a bill bill.
Isike wabona.
Mr. YAKO habo kubalize da mafoni wakatinga manenge kuli abaiboni anisalizeze kwa lusaka kusola mwana mulozi kapa Mr. CD kibona baba kona kunitusa isike babo bona vanishwela majelas naziba kulifo abatavele kuni uto mwabulozi nivopa sinatao baba nitavela kibona baba nitaela nemunga inge kuli mwendini kanyandelela kifoni kofela ku Mr. China Tobias Kozikaluwe koni ya niyo fitia
wasa lisapire mamupila konji walikani
lukumefa mtu mohambe
isike babona
sejeke sejeke
akakuli walikani waga koni balezi balitusa isike babona wana tuso wasa lisapire mamupila konji walikani
wene kaumba kanjengo
isike babona.
Yes, hey, strong beat
judge.
Your boy Raiji. Ilu na batu baka.
Yes,
hey, hey. Kumulika ni mane na beyanga sepo. Kuli wako na kunyutu sisa yaka kupo. Aili mabololo waka. Na mane ni vazu size kale nekile momo ya waka. Na sepa ni wona mwindi keba shungula. Na nyandanga kono kwa palanga kuva upola, hey. Ni vatali meranga fela. Kuvalize za foni mwindi kuvuza fela mwabazuela, hey. Bakuva kupatuso kunivela tata. Bakana bazivanga seni zwile mwabotata, hey. Nikulile hani na neke ya mota. Bafamili vateni kono nilize za muta. Chris
wasta lisapila mamu pila konji walikani.
Vende China mwendava
isike babona wana tuso.
Strong beat ghetto.
Akakuli walikani waga koni balezi balitusa isike babona wana tuso. Wasta lisapila mamu pila konji walikani isike babona wana tuso.
Wana tuso.
Akakuli walikani waga koni balezi balitusa isike babona wana tuso.
Ni uto hande kutona ni valikani. Isike family yaka kozi na aba ni vali, hey. Baba umama family abona. Baswali kuno swali sana bupilo keba bukona. Luna konji nako ya kuruane la mubu vali boundary kifale faka kutaka mubu.
Nekele kupotela na seli kusaba kuyumba sizo. Otherwise kiva family fela livizo.
Notifatawe ya tusano kiwanjiri wa meno.
Kivasili baba ni tusa bona vai kumusa.
Anipila koktina mina nae kutuande.
Feni fumila semu kali sizwa kumina.
Wasta lisapila mamu pila konji walikani isike babona wana tuso. Akakuli walikani waga koni balezi balitusa isike babona wana tuso. Wasta lisapila mamu pila konji walikani isike babona wana tuso. Akakuli walikani waga koni balezi balitusa isike babona wana tuso.
Wana tuso.
Download
the
Westside Music Blog.
Mr. YAKO Denny C alongside G Roy G 1904 SK Iseo
isike babona wana tuso.
Lukubefa mtu mo happy. Ya recorder 4 Smaswe. Oh oh oh. Simutu saka.
Akakuli walikani waga koni balezi balitusa isike babona wana tuso,
hey. It's a brand new one. Strong beat in the pew pew. Eo Evans Buga Iseo Mutia Kirisi Mr. Moses Mutonga. Eo Mr. Tobias
Mr. Kaumba Kanyengo, Mr. Danger Karue, Mr. Israel Njamba, Mr. Sidin, Mr. Namasiku, Manamulozi Chota, Mr. China Mwendabai, Mr. One Dindi.